Africa,
Uganda, Tanzania,
Mission Jesse,
Anadela,
Parifai,
Capito, Zen.
I feel on a move of your body, mm. With your whole tabani.
Boba,
it knows you like that. Me need to come and dance. Shepula go Uganda and clear. Nime zama timbwini.
You're the one with my heart, you put them full on. Tiba chimo pano vugalitinete. Kululo I can fight, you woman like a sweet. Let me take you to another planet. Moyo wangu ena dunda dunda, mwena dunda sana yiko kama thanda. Na we mwenye unanivuga vuga, you drive me crazy. Ngateto lina pamiti. Kwanini bia hivyo nafanya hivyo? Wachio wa mkwa na mulio numi abotio. Katipuro jangu tuchuse, tuchendi. Sampo mutise, dinze kuwa msheshe.
Yo wangu na tunda tunda nai, don't lie, no my yo. Masaifu yangu funga funga bye, churro, never ever try yo.
Yo wangu na tunda tunda nai,
don't lie, no my yo. Masaifu yangu funga funga bye, churro, never ever try yo.
Ngendongo ya viba
moyo wangu na mpunda.